malaika bandete kumeza yeye chisa. Kuna mulondo wokolere bya magelo. Erinnya lyange liwandikibwe mu kitabo ky'obulamu. Fune n'emirembe giva mu kubeera okwo. Olwaleero Mukama kwata ku bulamu bwange. Olwaleero mbemu abo abalokolebwa. Olwaleero bw'oba owonya mponya nange. Olwaleero nange nsumulula. Zijja gy'oli ng'omwana alina ddole okutalina mutwe. Terina na mikono nayakaba ntyo giyunge. Laba nange bwe ntyo ebirooto byange ebyona Mukama bimenyesemenyese. Mbirese gy'oli nnina essuubi ntyo biyunge Mukama.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange. Nkwatako Mukama.
Olwaleero
mbemu abo abalokolebwa. Ndi mubinze nenakwe.
Olwaleero
bw'oba owonya mponya nange birwadde by'abamisiri ebintu.
Olwaleero nange nsumulula. Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange. Nange nfuna obujulizi.
Olwaleero
mbemu abo abalokolebwa.
Kwatako.
Olwaleero bw'oba owonya mponya nange. Sumulula mafuta gakulukute gagolole muze byazingama. Galamuse byafa nsasulwe emyaka ejali bwenzige. Ngezekeri mu kiwonvu ekyamagumbo kutali nyama. Nfuna obulamu nyungi bwenange nyimirire.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange. Nkwatako Mukama.
Olwaleero
mbemu abo abalokolebwa.
Olwaleero
bw'oba owonya mponya nange.
Olwaleero
kata.
Olwaleero nange nsumulula.
Olwaleero lwebange.
Olwaleero
kwata ku bulamu bwange. Lelo nkitwala.
Olwaleero
lelo mbemu abo abalokolebwa. Lelo 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 sikuta Mukama bw'oba owonya mponya nange. Sikuta Mukama
lelo 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 nsumulula.
Olwaleero lwange.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange.
Olwaleero
mbemu abo abalokolebwa.
Olwaleero
olwaleero bw'oba owonya mponya nange.
Olwaleero nange nsumulula.
Sikuta Mukama.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange.
Nkwatako Mukama.
Olwaleero mbemu abo abalokolebwa.
Nange mbere mu abo.
Olwaleero
nange mbere
mu abo owonya mponya nange.
Nfuna omukisa nange.
Olwaleero nange nsumulula.
Naze bipali
nange. www.mp3ugandanmusic.com